alo babushwe le baba izwe lakho kweli ngodla alo kulendombazane mshiyele ukuthi mina nginamahali mina bengitshela ukuthi yena ayo yangithanda wangitshela ukuthi kuyena Kodwa baby, hayi, sandwa sam Ungishiyele niwe Awushwele baba Izwe lakho kweli nkohlakalo Awushwele baba Izwe lakho kweli zinyoka Awushwele Tetelela soma, tetelela ba, tetelela ba. Unendomba zandemshiyele ukuthi mina nginamandla.